Uhlela abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lontungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwizihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhona ongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique naphesheya. Ngiphakamisa isitudio sakithi Studio 7 isitudio okuyisibona esisivezayo. Ngibonga kiso kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama. Loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo kaChristopher Ncube eleqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.